Pate chanjo, tuende tuende Tanzania. Alo, hii dunia inabadilika. Oh, binadamu wanabadilika. Ah, hakuna cha kushangaza kwenye dunia ya leo. Hakuna cha kushangaza kwenye Pate chanjo, tuende tuende Tanzania. Oi baba, wewe nani, unaongea kumba? Wewe nani, unasema shobo, eti nkipata chanjo, kesho na buwazo. Akila kitu usipende kuchukulia poa poa tu, poa poa tu. Wasio piga chanjo, wanachukulia poa poa tu, poa poa tu. Basi mama Samia amechanja. Chanja, amechanja. Wema Majaliwa amechanja, amechanja. Mawaziri amechanja, wamechanja. Wale wabunge amechanja, wamechanja. Haya wanangu amechanja, wamechanja. Wewe wasanii tumechanja. Umo umo, weka tena chapa tena, weka weka ma umechanja. We mwana kupita mbele, weka ma umechanja. We mama pita mbele, weka ma umechanja. We baba pita mbele. Nibro, 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 ata.